waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Dowladda federaalka ee dalkan Australia ayaa ballan qaaday malaayiin dollar oo kor loogu qaadayo ammaanka iyo sirdoonka dalkan Australia si looga hortago, ayaa la yiri, khatarta aan hore loo arag ee ku aadan faragelinta dalalka shisheeye. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa u isticmaalay asbuuca u dambeeyay kala fadhiga baarlamaanka sanadkan inuu ku dhawaaqo guddi ka shaqeeya ka hortagida faragelinta shisheeye. Qorshahan ayaa waxaa ku kacaya lacag gaaraysa 88 milyan oo dollar, wuxuuna ka caawinayaa, ayaa la yiri, qorshahani Australia siday u abuuri lahayd awood gaara oo looga hortagi karo faragelinta. Laakiin Mr Morrison ayaan faahfaahin dheeraada ka bixin arrintaasi.
Obviously there are some elements of this that we can't go into precise detail about for obvious reasons. We're not about to give a heads up to those.
Taban waxa jira arrimo la xariira oo aynaan faahfaahin karin sababo jira awood ma doonayno inaan u sii sheegno kuwa doonaya inay na basaasaan, laakiin waa inaan abuureyno awood gaar ah oo aan uga jawaabi karno oo runtii caalamka oo dhan ay nooga dayan karaan. Gudigan ayaa midaynayaba la yiri hay'adaha amniga Australia oo ay ku jiraan booliska federaalka iyo hay'adda sirdoonka gudaha ee ACL oo soo gaabiyo. Wasiirka arrimaha gudaha Peter Dutton ayaa sheegay in khatartu ay tahay mid mar walba isbedbedelaysa.
We know that for decades foreign interference has been an issue in our country like it is in any other democracy.
Waan ognahay in muddo 10 sano faragelinta shisheeyuhu ay ahayd arrin ka jirta dalkan sida ay uga jirto dalal kale oo dimuqraadiyada. Waxaan hubinaynaa inaanu difaacno hay'adaheena dowladda. Shaqo badan ayaana ka qabanay markay noqoto waxbarashada sare ee jaamacadaha, sidoo kalena waxaa jiray hawlo badan oo aanu hoosta ka wadnay. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo isbahaysigu riixayeen qorshe ay ku doonayaan inay ku tuuraan sharci loo bixiyay Medivac Law oo magangelyadoonka ku sugan xeryaha dibadda ee Nauru iyo Manus u ogolaanaya in dhakhaatiirtu ay keeni karaan Australia si loogu daaweeyo. Sharcigan ayaa fududeynaya in qaxootigaas caafimaad ahaan loo keeno dalka. Sharcigan oo baarlamaankii hore uu ansixiyey ayaa hadda afhayeenada Labour-ka u qaabilsan arrimaha gudaha Christina Keneally waxa ay sheegtay in sharcigan sidii loogu talagalay u shaqeynayo.
Denying people medical care is un-Australian. It is inhumane. It is uncompassionate.
In dadka loo diido daaweyn ma aha dhaqan Australia leedahay. Waa bina aadanimo xumo, waa naxariis darro. Haddii mid ka mid ah xildhibaanadeenna uu xanuunsado, dhakhtarka ayuu tagayaa. Haddii qof ka mid ah qoyskeennu uu jirado, dhakhtarka la geynayaa. Ma aha marka in dadka tabaalaysan ee Australia jooga oo horeba dhibaatooyin badan u soo gaartay lagu khasbo inay dhimasho qarka u saarnaadaan. In sharcigan tuuridiisu ay meel marto ama la diido waxay ku xiran tahay senatarada madaxa banaan Jackie Lambie. Hal shuruud ayay ku xirtay dowladda si ay u taageerto, laakiin ma ay sheegayso waxa shuruuddaasi tahay. Waa arrin la xiriirta ammaanka qaran, waana in si taxadar ku jira loola tacaalo. Waana sababtaastan aad iyo aad uga taxadarayo. Ma doonayo in wadahadalku burburo, ayay tiri. Waxaase laysla dhexmarayaa in shuruuddaasi ay tahay in dowladda waa dowladda federaalka ee dalkan Australia ay aqbasho in qaxootigaasi la dejiyo dalka New Zealand. New Zealand ayaa iyadu hore u sheegtay inay qaadanayso dadkaasi haddii Australia ay ogolaato. Ra'iisul wasaaraha ayaase arrintan gaashaanka ku dhuftay. Dowladda ayaa dhanka kale weli ka soo kaban la markii si lama filaan ah uu xisbiga One Nation ka codeeyay oo ka soo horjeestay sharci lagu xakameynayay ururada shaqaalaha. Madaxa xisbiga One Nation Pauline Hanson ayaa sheegtay inay mabda'a ay aaminsan tahay raacday marka ay codeynaysay. Waxaan aaminsanaa ayaan fuliyay, cidna iima yeerin waxa aan samayn lahaa. Waana ogahay in taas dadku igu qiimeynayaan. Ra'iisul wasaaraha ayaan isagu qarin sida uu uga xumaaday guuldarada ka raacday arintaasi.
A number of observations have been made about the events of last week. It was disappointing.
Siyaalo kala duwan ayaa loo arkay wixii dhacay asbuucii la soo dhaafay. Niyad jab ayaysa ahayd. Wax laga xumaado ayay ahayd in ballamo hore nalooga qaaday laga baxay markii codka la qaadayay. Dowladda ayaa rajaynaysa in asbuuca soo socda uu ka fiicnaado kii la soo dhaafay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.